niko VIP na master kibao. Wananyosha vidore kukiri wangu fanisi. Napenda sana pombe, napenda sana madem, napenda sana kujirusha, kifupi ni stare. Nigonge roka wea chene gram dana benz. Pune nikiwa club yue mitungi reke chenzi. Mfukona kama mfana upuuzi. Maskiona ngara kifuana waka. Iwe ni gold ya platinum whatever. Sasa niko hewani, wenga mefunika video wataki kunena. Cheki zangu pose, cheki tabasam. Cheki warembo kibau, yani pamba na pose. Kila demu wanavutiwa kimapenzi nami. Zerewi ni dread, dema feza nirizo nazo. Kupati jibu ni pamba, au mini handsome. Au ndio mambo fly nebu ni cheki. Na man drop Lexus, na man drop kadwa. Cheki niko dati yote maktuma yae. Ni cheki niko bicha mani, cheki niko sweet. Cheki supermarket, na warembo kibau. Cheki my sister casino, wana pigo mshenga. Yeah, you look at me, yo ni cheki, ni cheki. Hey, yo, the check. 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 Niko sweet na GK, mara mikono ya rembo kunguvu inapungwa. Mashoro ki Arabu na mademu wa kizungu, sekta zote ziko dore, otenda na pamba. Mwendo ni Andy Wan, Fort Fem, siyo mitumba. Niteki niko krabu, jomeva kanga batiki ama rubega. Napata jumba mapenzi kila sekunde moja. Usijia kani wiza de mwangu anaishi wapi. Iwe ni upanga obey au masaki. Ante nani ita eti amezi mie gredi. Amezi mie pamba eti amezi mie pose. Anyway, check your rembo kando stage yona tuzana. Wengine narumbana na wawido napigana. Ni cheki niko shop flat, ni cheki niko home. Ni cheki niko town dane viwanja flani frani. Ona maduwa kijapani wako furu ngwamba. Oten dane pose ya niko furu pamba. Kwani vipi ono najabu ni cheki, ni cheki. Hey yo ni cheki. Hey yo ni cheki. Hey yo ni cheki.